ZLatestMusic.com.
Mukali kanisa kono mukapanel once again. Bonga.
Bad boys on this one.
You ready?
Soft drop.
Abash.
Young Chris. The kind of boys in a building. MSQ on a deck. Let's go get them, bro. Hit.
Ani zivi zoni la tesi mami na nje boya chwana love is pride tini tini fumani na riula love is pride tini tini fumani na riula love is pride tini tini fumani na riula love is pride tini tini fumani na riula. Love is prime. Kini tini fumani na real love. Love is prime. Kini tini fumani na real love. Love is prime. Kini tini fumani na real love. Love is prime. Kini tini fumani na real love.
Kuna wena nubuni sikama na yanwanga uchwala ni kunuzuba ni matokwani. Ula tile luri na bona kiniti. Wena ulinu sikuwe na ziba fela security. Ula tile fela kamonini. Zinebe kukuweza umase oni kutisesi. Palaifi yanga na sakaiwe. Naiwe, naine, naine, luwine, luwine.
Sanyisiki zoni la jesi mami.
Bisti la pala na wenge
pukela. Chwana
kimuna
love is prime. Kini tini fumani na riula. 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 Love is prime. Kini tini fumani na riula.
Linda to lele chwana kila pili. Baby movies alibi nila teranga mari mama. Kiwena yeni lata ni mwajeli. Kukusia nchamani kiisili yo for story. Bari fava tu au ni swaveli. Waziva kuli love mama solo mamu sipiri. Ulata nengyo Joseph ni meli. Wene na kulata wameto white nja muzilili.
Chapres no man can press.
Alizivi alizivi.
Love is prime.
Zero city
artist. Love is prime. Kini tini fumani na riula. 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 Love is prime. Kini tini fumani na riula.
Si unimu siyari na neni lila baby. Kulotisa miyoko kwa mautu kwa ya febi. Kumukuwa mela kuluka nutwela maybe. Gona nifeza mata inge ya lose the baby. Kono kairi ngilo ikile fanali nino pile. Falavu mose itukela inge maneni mule kile. Mazazi nkwa avalwa ni mukupela yo apile. X nkwa tundana mwavu pilo luna lwile.
Tika Anitivizo ni late ya simani. Love is prime. Kini tini fumani na riula. 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 Love is prime. fumani na riula. Love is bright. Kiniti ni fumani na riula. Love is bright. Kiniti ni fumani na riula.
Marriages is a beauty, Mr. Big Justo, my big VM2, Bola my bro, Gastoni Gatmo, Ruta Mara, Dahul Fazi Mizinga, Vene M. Jose, Eji Philippe, Juan Alex Muku,
ZLatestMusic.com.